that shore shall ever prosper. No powers of darkness in the air, on the land, under the sea, anywhere around me shall ever prosper in the name of Jesus. Ninazo nguvu na mamlaka kubomoa, kuvunja vunja, kuteketeza kila ngome ya giza. Ninazo nguvu na mamlaka kubomoa, kuvunja vunja na kuteketeza.
Check it out.
kukomoa, kuvunja vunja, kuteketeza kila ngome ya giza. I want to hear you declare it.
Ninazo nguvu na mamlaka.
Kukomoa. Hili jina tumepewa bure.